Joshua 10 verse 1. Kwathi lapho Adori Sedeki, inkosi yaseJerusalema esezwile ukuthi uJoshua uthathile iAi waliqeda nya njengalokho abenzile kule Jericho nenkosi yalo, wayenze njalo kuye iAi nenkosi yalo nokuthi abakhile eGibiyoni benzile ukuthula noIsrayeli baba phakathi kwabo. Verse 2. Besabakho ngokuba iGibiyoni lalingumuzi omkhulu njengomuye wemizi yamakhosi nangokuba lalilikhulu kuneAi onke amadoda alo engamaqhawe. Verse 3. Ngalokho Adoki Sedeki inkosi yaseJerusalema wathumela kuHonawu inkosi yaseHebroni nakuPiramu inkosi yaseJarimuthi nakuJafiya inkosi yaseLakishi nakuDebiri inkosi yaseEgiloni wathi, verse 4. Kuphukelani kimi ningisize sichithe iGibiyoni ngokuthi lenzile ukuthula noJoshua nabantwana bakwa-Israyeli. Verse 5. Ngalokho amakhosi ayisihlanu ama-Amori, inkosi yaseJerusalema, nenkosi yaseHebroni, nenkosi yaseJarimuthi, nenkosi yaseLakishi, nenkosi yase-Egiloni ahlangana akhuphwa wona nawonke amabandla awo amisa malungana neGibiyoni alwa nalo. Verse 6. Amadoda aseGibiyoni athumela kuJoshua ekamu laseGiligali athi, ungayekethisi isandla sakhe ezincekwini zakho, shesha ukhuphukele kithi usisindise, usisize, ngoba wonke amakhosi ama-Amori akhile ezintabeni asihlanganyele. Verse 7. UJoshua wayesekhuphuka eGiligali, yena nawo bonke abantu bempi kanye naye, nawo wonke amaqhawe namandla. Verse 8. UJehova wathi uJoshua, ungabesabi, ngoba ngibanikele ezandleni zakho, akubakho muntu wabo ongema phambi kwakho. Verse 9. UJoshua wabafika ngokuzumayo wakhuphuka eGiligali ubusuku bonke. Verse 10. UJehova wabagquzula ngaphambi kwa-Israyeli wabaxeka ngokuceka okukhulu ngaseGibiyoni, wabaxosha ngendlela ekhuphukela eBhethi-Horoni, wababulala kwaze kwaba se-Azeke naseMakheda. Verse 11. Kwathi besabalekele u-Israyeli behla eBhethi-Horoni, uJehova wawisa phezu kwabamatshe amakhulu ehla ezulwini baze bafika e-Ezeka bafa. Babebaningi abafa ngesichotho kunababulawa ngu-Israyeli ngenkemba. Verse 12. UJoshua esekhuluma kuJehova mhla uJehova enikela ama-Amori phambi kwabantwana bakwa-Israyeli wathi ebusweni babakwa-Israyeli, langa yima eGibiyoni nawe nyanga esigodini sase-Ajaloni. Verse 13. Laselima ilanga nenyanga yahlala abantu baze baziphindiselela ezitheni zabo. Akulotshiwa yini lokho encwadini yokulungileyo na? Ilanga le maphakathi nomkhathi alisheshanga ukushona kungathi usuku lonke. Verse 14.
Alizange lube khona usuku olunjengalo ngaphambi kwalo noma ngasemva kwalo lokuba uJehova alilalele izwi lomuntu ngokuba uJehova wamlwela u-Israyeli.
Verse 15. UJoshua wabuyela ekamu laseGiligali bonke abaka-Israyeli benaye. Verse 16. Lawo makhosi omahlanu abaleka cashe emumeni waseMakheda. Verse 17. Kwabuya kuJoshua ukuthi lawo makhosi omahlanu afunyaniswe ecashile emumeni waseMakheda. Verse 18. UJoshua wathi, ginqelani amatshe amakhulu emlonyeni womume, nibeke amadoda ngakuwo ukuba awalinde. Verse 19. Kepha ningemi nina, xoshani izitha zenu nibulala ezingasemuva, ningazivumeli ukuba zingene emizini yazo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu uzinikele esandleni senu. Verse 20. Kwathi lapho uJoshua nabantwana ba-Israyeli sebeqedile ukubaceka ngokuceka okukhulu kakhulu baze baqedwa, insali yabo nokho isingenile emzini ebiyelweyo. Verse 21. Bonke abantu babuyela ekamu kuJoshua eMakhede ngokuthula. Akwabakho onyakazisa ulimi lwakhe ngomuntu wabantwana bakwa-Israyeli. Verse 22. Wayesethi uJoshua, vulani umlomo omume nikhiphele kimi lawo makhosi omahlanu emumeni. Verse 23. Benze njalo-ke bakhiphela kuye lawo makhosi omahlanu emumeni, inkosi yaseJerusalema nenkosi yaseHebroni, inkosi yaseJarimuthi nenkosi yaseLakishi nenkosi yase-Egiloni. Verse 24.
Kwathi lapho bekhiphela kuJoshua lawo makhosi, uJoshua wabiza wonke amadoda kwa-Israyeli wathi ezinduneni zamadoda ey'mpi ezazihamba naye, sondelani nibeke izinyawo zenu ezintanyeni zalawo makhosi zasondelake zabeka izinyawo zazo ezintanyeni zawo.
Verse 25. UJoshua wathi kuzo, ningesabi ningabinalivalo, gcinani mesibini ngokuba uJehova uyakwenza kanjalo kuzo zonke izitha zenu enilwa nazo. Verse 26. Ngasemuva uJoshua wawagenca wawabulala waphayeka emthini isihlanu ale ngemthini kwaze kwahlwa. Verse 27. Kwathi ngesikhathi sokushona kwelanga uJoshua wayala bewehlisa emthini baphonsa emumeni lapho abecashe khona babeka amatshe amakhulu emlweni womume akhona nanamuhla. Verse 28. UJoshua wathatha emakethe ngalolo suku walichitha ngosiko lenkemba kanye nenkosi yalo wabaqothula nabo bonke abakulo akashiyanga noyedwa wasalayo. Wenza ke kuyo inkosi yasemakethe njengalokho abenzile kuyo inkosi yaseJericho. Verse 29. UJoshua wasuka emakethe nabo bonke abayezali benaye wayelibini walwa nelibina. Verse 30. UJehova wanikela nalo nenkosi yalo esandle sakwa-Israyeli walichitha ngosiko lenkemba nabo bonke abakulo akashiyanga noyedwa wasala phakathi kwalo. Wenza ke kuyo inkosi yalo njengalokho abenzile kuyo inkosi yaseJericho. Verse 31. UJoshua ke wasuka eLibhini nabo bonke abakwa-Israyeli benaye wayelakishi wamisa malungana nalo walwa nalo. Verse 32.
UJehova wanikela iLakishi esandleni sakwa-Israyeli walithatha ngosuku lwesibili walichitha ngosiko lwenkemba kanye nabo bonke ababekulo njengakho konke abekwenzile kulo iLibina.
Verse 33. Khona kwakhuphuka uHoramu inkosi yaseGezeri ukuba asize iLakishi, kepha uJoshua wambulala nabantu bakhe akaze amshiya noyedwa wasalayo. Verse 34. UJoshua wasuka eLakishi bonke abakwa-Israyeli benaye waya eGiloni bamisa malungana nalo balwa nalo. Verse 35. Balithatha lolo suku balichitha ngosuku lwenkemba nabo bonke ababekulo wabaqothwa lolo suku njengakho konke abekwenzile kulo eLakishi. Verse 36. UJoshua wakhuphwa eGiloni bonke abakwa-Israyeli benaye waya eHebron balwa nalo. Verse 37. Balithatha balichitha ngosuku lwenkemba kanye nenkosana yonke imizi yalo nabo bonke ababekulo akashiyanga noyedwa owasala njengakho konke abakwenzile kulo eGiloni baqothula nabo bonke abakulo. Verse 38. UJoshua wabuyela nabo bonke abakwa-Israyeli eDebiri walwa nalo. Verse 39.
Walithatha kanye nenkosi yalo nayo yonke imizi yalo bayichitha ngosuku lwenkemba baqothula bonke ababekulo akashiyanga noyedwa wasalayo njengalokho benzile kulo iHebroni wenze njalo kulo iDebiri nakuyo inkosi yalo njengalokho benzile nakulo iLibina nakuyo inkosi yalo.
Verse 40. Wachitha uJoshua izwe lonke izintaba neningizimu namathafa nemthambeka namakhosi onke alo akashiyanga noyedwa wasala, kepha kwaqothula konke okuphefumulayo njengokuyalo kukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 41. UJoshua wabachitha kusukela eKadeshi Barinea kuze kufike eGaza neze lonke laseGosheni kuze kufike eGibiyoni. Verse 42. Onke lawo makhosi nezwe lawo uJoshua wakuthatha ngesikhathi siye ngokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli walwela u-Israyeli. Verse 43. UJoshua wabuyela ekamu laseGiligali bonke abaka-Israyeli benaye.